Exodus 24 verse 1. Wathi kuMose, "Khuphukela kuJehova wena noAaron, noNadabi, noAbihu, namalunga amashumi esikhombisa eIsrayeli, nikhuleke nikude." Verse 2. UMose yedwa uyakusondela kuJehova, kepha bona bayakusondela nabantu abakhuphuka naye. Verse 3. UMose weza wabatshela abantu wonke amazwi kaJehova nezahlulelo zonke, abantu bonke baphendula ngazwilinye bathi, "Wonke amazwi uJehova awakhulumileyo siyakuwenza." Verse 4. UMose wabhala wonke amazwi kaJehova, wavuka ekuseni ngokusasa, walakha i-altare phansi kwentaba nezinsika eziyishumi nambili njengokwezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Verse 5. Wathuma izinsizo zabantwana baka-Israyeli zanikela ngeminikelo yokushiswa, zahlabela uJehova imihlatshelo yokuthula nezinkunzi. Verse 6. UMose wathatha ingxenye yegazi wayithela ezitsheni, ingxenye yegazi wafafaza ngayo i-altare. Verse 7. Wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindlebeni zabantu bathi, "Konke akhulumile uJehova siyakukwenza silalele." Verse 8. UMose wayesethatha igazi wafafaza ngalo abantu ethi, "Bheka, nanti igazi lesivumelwano uJehova asenze nani ngawo onke lawa mazwi." Verse 9. Khona bakhuphuka uMose no-Aaron noNadabi no-Abihu namalunga angamashumi ayisikhombisa kwa-Israyeli. Verse 10. Bambona uNkulunkulu ka-Israyeli phansi kwezinyawo zakhe, kwakungathi kugandanyiwe ngamatshe amasafire, kungathi yizulu uqobo ngokucweba. Verse 11. Akasibekanga isandla sakhe kuzo ezikhulu zabantwana baka-Israyeli, sebebonile uNkulunkulu badla baphuza. Verse 12. UJehova wayesethi kuMose, "Khuphukela kimi entabeni uhlale khona, ngikunikeze ibhebhe zamatshe nomthetho, nemiyalelo engiyibhalile ukuba ubafundise yona." Verse 13. Wasuka uMose nceku yakhe uJoshua, uMose wakhuphukela entabeni kaNkulunkulu. Verse 14. Wathi kumalunga, "Manisihlalele lapha size sibuyele kini, bhekani u-Aaron noHure bakini, ilona lona indaba makaye kubo." Verse 15. UMose wayesekhuphukela entabeni ifu lasibekela intaba. Verse 16. Inkazimulo kaJehova yahlala entabeni yaseSinayi, ifu layisibekela izinsuku eziyisithupha. Ngosuku lwesikhombisa esefini wambiza uMose. Verse 17. Ukubonakala kwenkazimulo kaJehova kwakunjengomlilo oqedayo esiqongweni sentaba emehlweni abantwana bakwa-Israyeli. Verse 18. UMose wangena efini wakhuphukela entabeni. UMose wayesentabeni izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane.